na swanganga na machitani oba shama happy kwa baba ya usogoni na swanganga na machitani oba shama happy kwa baba ya usogoni Nasani kasa wanga wawe mapungu nyota shamati Kabobo Ya usugani Nasani kasa wanga wawe mapungu nyota shamati Kabobo Ya usugani
Yeah, so long.